Shasta Blande Funde. Shasta Blande Funde.
Aha.
Ay, baby.
Ah.
Ay, baby.
Ah.
Ay, baby.
I just come to my.
Ay, baby.
Nitalala ye. Usingizi. Wakati leo. Wiki endi. Wauni.
Nitalala ye.
Magi, magi, what it took for magi. Magi, magi, what it took for magi.
Magi, magi, what it took for magi. Magi, magi, what it took for magi.
Nimeangaika ngaika wiki nzima kusaka vichenji. Nimezipata mzemzima unyonge sipendi. Maisha na muziki kwenye mtima na enjoy kishenzi. Enzi ushubwada tupakule sitaki undesi. Kwenye stare misijaja peke angu. Asalete bareni kubecha itagi rangu. Kwanza sina mchumba, sina mpenzi. Misiishi na mtu, kinitaka ukinipenda.
Yongeze.
Sishi sinza, sishi mbezi. Popote kambi tu, kinitaka ukinipenda.
Yongeze.
Hai wewe, hai wewe. Hai wewe, hai wewe. Hai wewe, hai wewe. Hai wewe.
Designer. Oh,
Bajaji, lete kibajaji. Nataka ni nyanji wali mbebe bajaji. Maji, baka nite mai. Ngoja ninywe pombe. Uvyo ni vipaji vyangu unione. Kicheza mangu maguma. Unione, kicheza chesa kwa nyuma. Unione, napojwa kuyenga shaba. Eo baka suba. Sirari chama.
Weekend is hot in a dunda. Weekend in a tengani shaga na chumba.
Ah, when it talalaje usingizi wakati leo. Weekend it tuiba.
Talalaje usingizi wakati leo. Weekend
it. Maji maji, wote tuko maji. Maji maji, wote tuko maji chama.
Baba mamu Tashi mitoto uchaga ni mitoto pastori. Watoto wa Lisbon City Nyandu Kwebe Kuri talent Tompo.
Thank you.